Mubufu we mungi guanga lili ndirira hebya ava mubigezo vino mubaka wa government ye mukono Hajjat Fatuma nabitaka ndisaba asabeba dukanya masomero mu guanga lyo noku waliadalo muzeo guoku fulumi obubonero obukyamu nga bagala okulaganga bwe bayitidde waggulu ebigezo vino nategeza nti enkola eno yafuuka dda abaana baliwo mu masomero ag'enjawulo mu guanga era nga masomero gagikozesa okusikiriza abazadde okubawa abaana kyagambye nti kikolwa ekikyamu ddala era bwati alabudde amasomero agakikola okukikomya nti kubanga ku mulundi guno ate bagenda kukwata abanaakikola era bwe batyo bavunaanibwe.
Kati tuli mu kwetegekerero okufuna ebibuuzo byaffe eby'ekibiina eky'omusanvu ate era wajja kuyitawo akaseera katini nnyo tufuna ebya senior 4 n'ebya senior 6. Tegeza abazadde mwenna mu ggwanga nti ebibuuzo bino nga bigenda okudda ffenna tutegeera ate era twebaza systems zaffe eza eby'empuliziganya mu ggwanga nti buli muzadde olina essimu kozesa essimu kozesa enteekateeka gye baakulaga okufuna results z'omwana wo. Abazadde abatasasula school fees z'abaana zimalayo mwe mujja genda kusomero naye era mbakubiriza nti n'amasomero gano tugesiga naye ab'amasomero muleme okuwa abazadde results ezitali ntuufu abazadde bawe results entuufu abaana balina okurepeatinga classes bazirepeatinge.